Yonji kutwadi hivu Gelu kopa naturally
Bunga Music
Strong G Tupini wanye jena ina Aki J Eyo mani muto Inji myself we papapa Mahai level shows back Yes
Melu sweri fera kumiseveleza Musike mwaru wona gabu kuba alukuza I think you went to try to feel older. Kakuni neru siyo neru berekera boda. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute. Numita sinika dance kama soja.
Numita
sinika dance kama soja.
Numita
sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute.
Likute likute. Alu fita fast stage kiri kute. Yeah, aki dance ya kuvina nisipute Kale akatima kutofita tibize Kiluna wababu usama kembo muzive Yeah, strong jindi ne komando balweka Nimenya kaleza siniseka Mabani ziba I think ibani paka Kwa makofi neke kwa vipaka Toru kwa shooting ilo kupa muikete Luba pondi wa luna za makeke Zelu kupa fela kiliku
Melu sweri fela kumiseveleza Musike mwalu wona gabu kuba alukuza I think you went to try to feel older. Kakuni neru siyo neru berekera boda. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute. Numita sinika dance kama soja.
Numita sinika dance kama soja.
Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute.
Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage banana ki oda. Musibiri mibiri mimu banana Luna kwa tini chwale kona lika zangana Kele lupunya luna wanyi wasirile Sinamo muzibira nisiri mbalu mambile Luna folu vinela pataka mkadi kove Kozi ukaku hana falasti umulove Luna aluku zanga kuna nizelu yeza Katiansi kama soja kele kawasi yeza Kikwa na vela kakaliteni kipeto Noti vibala bala kona kikama geto
Jalu sweri fera kumisemeleza Musike mwaru wona gabu kuba alukuza I think you went to try to feel older. Kakuni neru siyo neru berekera boda. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute. Nge luna tuba iche muikete Alu fita fast stage luna luto kwa likute Kiluna mama nyunga mbunga ni mahiti Usike watelela lwakulova ni mabuti Folu vina luna kima sama soti Luka kula hake la western government Kiko kunde kuli ube nilikute Kufita kukutela kafo kuli lukunate Yo esiviri ya mind yo tongue Tiza kuteka teka stifu na masetting Bitiliza tikupangere ka patrol Zateva kuisia western general Melu sweri fera kumiseveleza Musike mwaru wona gabu kuba alukuza I think you went to try to feel older. Kakuni neru siyo neru berekera boda. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute.
Abinelo kama sole mina noka ya kweta. Neke wakuli kule hakuna kuteta. Kiku winao na yale ya kuchaula Mina inge chisakulo mango mahala Ula halu inzi first stage kiwe nechikuza Waiko makila so wakala kuipuza Kabinelo kateni kiku shanda ula muvu Yemela fahule na kuwata famu kubu Kiku lova teka tate bukwal Noti ubu pate inama inge yako Leka tuli wane mduwa kobeka aso
Yeru sweri fera kumisemeleza Musike mwaru wana kabu kuba alukuza I think you went to try to feel older. Kakuni neru siyo neru berekera boda. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Numita sinika dance kama soja. Alu fita fast stage luna lu watari kute.
Ate upira anointed rap king. Mutu yo mutu na koma dance I'm making. Alivina kikulova ni stage. Ka dance kama soja kakupa. Nganeke jedi Kakuli foni vinela maudu kibusika Makifal stage kono nisha panga ni masama Mutafira negevo kwa fila chwana mwecho mwela Chwane mamote ajele kwa kikutibaula Kwete ya musalifo hivinela kutata Kubina parokoto kulova ni mkukote Kibate ya mchelo kila ipanga maangu Ate chungila jeti masipula sabulena Marababa zese kebele baza kimambase La
Melu sweri fera kumisemeleza Musike marubona kabu kuba alukuza Ayetungi mwenti chale lufeoda Kakuli neru siyo neru berekera boda
them.
Nunita zinika dance kama soja. Nunita zinika dance kama soja. Nunita zinika dance kama soja. Alofita first stage lunalu watari kute. Nunita zinika dance kama soja. Nunita zinika dance kama soja. Nunita zinika dance kama soja. Alofita first stage lunalu watari kute.
Mina, mina, loba, teka. Pru, 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 pru. Anointed rap king. Hakiche aka Andretu. Just Paki, my level. Mane muto eke lekos. Tupin 189. Strong G, let's go. Yo BJ, Muke boy, nakubona. Super LB, my DJ. Nanibona guys, Utua, Braje.
It's cheaper, Ben and Bera made it.
Mr. Dennis, Bakocha, Maketo, yeah, Kingi Perry, Wani Mopi, Chinga, Kaufera na Mivona, Eongenda, Yava, Utua, Utua.
Super LB's production. It's next production. Number one.
Download it at mbungamusic.com. Download it at mbungamusic.com.